You're listening to the African Music Mix on the Voice of America.
Another song reflecting the views of the African music mix on the Voice of America.
Oh, baba
positive that the best things in life are free. Just tune your dial to the African Music Mix on the Voice of America.
بعاده طوال ولا قلبي اللي في الشوق تهول ما عندي غير الله عليه نعول كان علي قبل من حب المسول
The African Music Mix, where the magic never ends, on the Voice of America. If you're looking for tunes, you've come to the right place.
African Music Mix.
The Africa Music Mix on VOA.
Wendajo kumisha taji Sikiliza yetu mistari Kawajelewa dibaji Uniwezo wetu ndugu Mola donto aji Tolicho nacho kilinyo nyesha kipaji Kwa fanya wazu gaji Wendajo kumisha taji Sikiliza yetu mistari Kawajelewa dibaji Uniwezo wetu ndugu Mola donto aji Na baki nikituliza majibu baro nigiza Labda mzuke mjiza kubadili hizo fikra Zandoto na herf Awe zila ndo vipof Kamili kuwa batili hizo ninjama potof Fakika maji wa baridi ya kiwa ndana jokof Nami na pima pembe panapo mstari mnyo off Staki kula mifupa nataka kula bin off Audi wake it is your pest Welevu uwe mwepes Nipate kyo course na nasulizi hii fasiri Nodokane na giza nikaziwe mwanga wakandiri Umiza kichwa msi usijonekane batiri Shika maiko adiri au tue hongo kwa siri Ipa kutaina kisi tonekana simsafiri Nasto iskatama kweje rap tuweke nadiri Konyesha kipaji kabiri na dipo watapo kiri Kilinyo nyesha kipaji Kwa fanya wazu gaji Wendajo kumisha taji Sikiliza yetu mistari Kama ojelewa dibaji Uniwezo wetu ndugu Mola donto aji Tolicho nacho Kilinyo nyesha kipaji Kwa fanya wazu gaji Wendajo kumisha taji Sikiliza yetu mistari Kama ojelewa dibaji Uniwezo wetu ndugu Mola donto aji Fane kwenda mlama Kama jahazi lisha zama Funguwa jichora chatu Rekebisha mboni sasta zama Kipi kio nacho Au mesahau siniza zama Usipo ziba ufa Utakuja jinga ukuja Na mahute kimbiri Mali popo Takukuta Instead ya tapo kushika kika hapo tofurukuta Unifando list wa hip hop ndani ya bongo Na fresh ita kidogo wasa niku tupia na madongo Awelevu mecha hisha na ufahamu katiko bongo Marafiki wanafiki bado naleta kimti manyongo Wachezi tracks za mzao eti paka pe hongo Wapi na kuenda jamani kumbu kendi tulipotoka Kweli ya likuwepo na sasa yupo bado anafoka Tazidi kuropoka na kemi ya wolf hata choka Japo mambo yake wa sasa yapo kimshazari Wengo likata tamako kuona fani hii atari Halipiga moja conduct testi zari kime Tari wenye vipaji wa shikina fast Wazugaji wakae mbali Yeah katitama kwenye rap kweka nadhiri Konyesha kipaji kamiri na ndipo watapokiri Tolicho nacho kilinyo nyesha kipaji Kwa fanya wazugaji wendajo kumisha taji Sikiliza yetu mistari kama ojelewa dibaji Uniwezo wetu ndugu mola donto aji Tolicho nacho kilinyo nyesha kipaji Kwa fanya wazugaji wendajo kumisha taji Sikiliza yetu mistari kama ojelewa dibaji Uniwezo wetu ndugu mola donto aji Mungo kwa sasa nani anastahili kuvishwa taji Aitu mfalu mabongo kwa konyesha chake kipaji Mbunifu wa tenzi wa toksio sichotaraji Konyesha upeo wakili hadhira simone mzugaji Wapo wenge unye uwezo lakini wanakosa mitaji Dito chanzo kikubwa kina choficha vyo vipaji Walio juu kwa kweli wengi wao ni wazugaji Wachacho batishagi moja moja wana vipaji Kwa hali kama hip platinum mbongo tustaraji Na kuna testa ili vyo vyote kuvishwa taji Kumbazo na shangwe na kelele za utazamaji Mbunifu wa tenzi na seli ndizo znazo jaji Sweke mbele kipato mkaza ni grab kuna raji Rap ni wito, wala his fan ya pito Darasa rosha hulu shawi ya dhira pasipo malipo Wewe ni msani, jijora tatu katika jamii Kufundisha kinadharia kima tendo kama nabii Na rap takubaliwa tukenda kwa stali hii Ila tusikati tamaa kwenye rap kwek na biri Kuhonyeshe kipaji kamiri na ndipo watapokiri
Our record, Amit aka Mentor Wakilisha kweli, kweli, Sonomori Onyesha kipaji
Tolicho nacho kilini onyesha kipaji Kwa fanya wazugaji, wendajo kumisha taji Sikiliza yetu mistari, kama ojelewa dibaji Uniwezo wetu ndugu, mola donto aji Tolicho nacho kilinyo nyesha kipaji Kwa fanya wazugaji, wendajo kumisha taji Sikiliza yetu mistari, kama ojelewa dibaji Uniwezo wetu ndugu, mola donto aji
Do you love African music? Tune in to VOA's African Music Mix at 0100, 0200, 1200, and 1300 UTC.
Uoko mi bati toto ae, bangatiye kandi mirengete. Biga bisala pote anu ae, a famiye timbila andami. Binga bosala ngonzo seria e, banga mawati mi fakone mi.
Amia kandi na zotingenza e Lomuna lakota ya kanabeti Bishiri na mo, se la verite Na ya tibeti mi, mi eki moko Sati sala indiferans ka iyo e Leti mina lege, chikumo e
Stéphane Sapo, le beau garçon.
Leti mina lege ti kumo kalu, mikiri na noti ya ya nasika. Bijuri na mo, c'est la vérité. Na ya tibeti mi, mi e ki moko. Sati sara indiférence ka iyo e. Leti mina lege.
SWAPI, Société Agro-Pastorale et Industrielle.
Solange Bisseke. Nane salamote rokalouken. Bami yotibila namiye.
Binga.
Monsala ngonzoro selie.
Angamawa.
Timbi, pardonne-mi.
Dinamo.
Commencer na molenge ae
Lira mokalu
A commencer na yatinga ae
Toi et moi
A commencer na sika ae
Lira mo
E karababa na mama ae
Mishire na mon amour Mishire re Na yati beti mbiri Mbi yegi moko
Zati sala
Indifférence baba ae
Inga nambi
Mekoti mbeti
Dinamo,
a commencé na molenge ae.
Dinamo kalua ae.
A commencé na yatinga ae.
Toi et moi.
A commencé na sika ae.
Dinamo.
Et karababa na mama ae.
Benjamin Beloum. Allez, 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 allez.
There is always something new coming out of Africa. Find each year on the African Music Mix.
African Music Mix.
And now, another song.
Free on your favorite radio. VOA Africa.
The music continues on VOA Africa Music Mix.
miss an hour, you miss a lot. The African Music Mix on the VOA.
No tastier recipe around the African Music Mix on VOA.
matiko isi anya shitanisha wai karingani kwako unga tsuki makwero usakanyoka usaka loko ikasa ikwile
friends about VOA Africa music, sports and news.
Yeah. Proceeding.
Proceeding.